Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 55. Ubugambanyi bw'abapagani. Sanibarati nabo bari bafatanyije ntibahangaye kurwanya Abayuda ku mugaragaro, ariko kubw'ubugome bwiyongeraga bakomeje gukorana umuhati wabo mu ibanga kugira ngo bace intege, bakure umutima kandi bagirire Abayuda nabi. Urukuta ruzengurutse Yerusalemu rwari rwegereje kurangira kuko imirimo yihutaga cyane. Igihe rwari kuba rwuzuye ndetse n'amarembo yarwo agashingwa, abo banzi ba Isirayeli ntibari kugira ibyiringiro byo kuba bakoresha imbaraga ngo binjire mu murwa. Hariho abari bashishikariye cyane guhagarika uwo murimo badatindiganyije. Amaherezo baje kunoza umugambi bari biringiye ko bazakoresha, bagakura Nehemiya ku mwanya yari ahagazemo, maze igihe bari kuba bamwifitiye bakamwica cyangwa bakamushyira mu nzu y'imbohe. Mu rwego rwo kugaragaza ko bifuza kugira ibyo bumvikanaho nk'impande zihanganye, bashatse kugirana inama na Nehemiya, maze bamutumira guhurira nabo mu mudugudu wo mu gisiza cya Ono. Ariko Nehemiya amurikiwe na Mwuka Wera akamuhishurira umugambi wabo nyakuri, yaranze ntiyajyayo. Yandika agira ati, "Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti, ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Nyamara abangeragezaga banga kuva ku izima. Bohereje ubutumwa bumeze nk'ubwo inshuro enye, kandi igihe cyose babwoherezaga nabasubizaga nk'uko nabasubije mbere. Babonye ko uwo mugambi ntacyo uzageraho, bifashishije andi mayira akomeye. Sanibarati yoherereje Nehemiya intumwa yamuzaniye urwandiko rufunguye rwavugaga ruti, mu mahanga hari impuha, kandi na Geshema aravuga yuko wowe n'Abayuda mushaka kugoma, ngo nicyo gituma mwubaka inkike, kandi ngo urashaka kuba umwami wabo, ngo washyizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibyawe i Yerusalemu, ngo mu Bayuda harimo umwami. None ngwino tujye inama, kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami. Iyo mu by'ukuri izo mpuha ziba zarakwirakwijwe, hari kuba hari impamvu yo kuzitaho, kuko bidatinze zari kuba zagejejwe ku mwami washoboraga kugira icyo yikanga gito cyane, maze bikamutera gufata ingamba zikomeye cyane. Ariko Nehemiya yari azi neza ko urwo rwandiko ari urw'ibinyoma rwose, ko rwandikiwe kumutera ubwoba no kumugusha mu mutego. Uyu mwanzuro yagezeho washimangiwe n'uko urwo rwandiko rwoherejwe rufunguye, bigaragara nta gushidikanya ko abantu basomye ibirurimo, kandi ko rwabakuye umutima rukabatera n'ubwoba. Nehemiya yahise aboherereza igisubizo kivuga kiti, "Ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo ni wowe wabihimbye mu mutima wawe." Nehemiya ntiyari ayobewe amayeri ya Satani. Yari azi ko iby'abanzi be bageragezaga byakorwaga kugira ngo bice intege amaboko y'abubatsi, bityo umwete wabo ugwabire. Satani yari yaragiye atsindwa inshuro nyinshi, ariko noneho akoranye ubugome n'uburyarya bukomeye cyane, yateze umugaragu w'Imana indi mitego ihishwe kandi mibi cyane. Sanibarati na bagenzi be baguriye abantu bavugaga ko ari inshuti za Nehemiya kugira ngo bamugire inama mbi, bitwaje ko ari ijambo ry'Uwiteka. Umukuru muri bo wagiye muri iki gikorwa kibi ni uwitwa Shemaya. Mbere y'icyo gihe Nehemiya yari azi ko Shemaya ari umuntu w'imico myiza. Uyu mugabo yikingiranye mu cyumba hafi y'urusengero, asa n'ufitiye ubwoba ubuzima bwe nk'aho buri mu kaga. Icyo gihe urusengero rwari rukingiwe n'inkike n'amarembo, ariko amarembo y'umurwa yari atarashingwa. Shemaya yagaragaje ko yitaye cyane ku mutekano wa Nehemiya, maze amugira inama yo kwihisha mu rusengero. Yamugiriye inama ati, "Tubonanire ku nzu y'Imana imbere mu rusengero, dukinge inzugi z'urusengero, kuko baza kukwica, niko kwiri joro baraza kuza kukwica." Iyo Nehemiya akurikiza iyi inama y'uburiganya, aba yaratatiye ukwizera Imana kwe, kandi mu maso ya rubanda aba yaragaragaye ko ari ikigwari n'imbura mumaro. Urebye umurimo w'ingenzi yari yatangiye ndetse n'icyizere yavugaga ko afitiye imbaraga z'Imana, kwihisha nk'umuntu ufite ubwoba byari kuba guhuzagurika. Impuru zari kugera ku bantu bose, maze buri wese agakiza amagara ye, bityo umurwa ugasigara utarinzwe, ukagwa mu maboko y'abanzi bawo. Icyo gikorwa kimwe kitarimo gushishoza Nehemiya yari kubakoze, cyari kuba ari ugutererana no kureka ibyo yari yaragezeho byose. Nehemiya ntiyatindaga gucengera intekerezo ngo amenye imiterere nyakuri n'umugambi by'uwamugiraga inama. Aravuga ati, "Mbyitegereje menya yuko atari Imana yamutumye, ahubwo yampanuriyeho ibyo, kuko Tobiya na Sanibarati bari bamuguriye. Icyatumye agurirwa ni ukugira ngo ankangishe, maze ninkora ntyo ngo bimbere icyaha, bahere ko bamboneho impamvu yo kumvuga nabi kugira ngo bantuke." Inama y'urukozasoni yatanzwe na Shemaya yashyigikiwe n'abagabo barenze umwe bari bazwiho ubupfura cyane. Nubwo bavugaga ko ari inshuti za Nehemiya, bari bafitanye akagambane rwihishwa n'abanzi be. Nyamara imitego yabo barayiteze, ariko ifata ubusa. Igisubizo Nehemiya yatanze ashize ubwoba ni iki ngo, "Ndi umugabo ungana atya nahunga. Mbese ninde mu bo tungana wahungira mu rusengero akikiza? Sindi bugeyo." nubwo hariho imigambi mibisha y'abanzi yaba iyo kumugaragaro cyangwa ihishwe, umurimo wo kubaka wakomeje gukorwa neza kandi mu gihe kitageze amezi abiri uhereye igihe Nehemiya yagereye muri Yerusalemu. Umurwa wari ukikijwe n'inkuta ziwukingiye kandi abubatsi bashoboraga kugenda hejuru y'inkike maze bakareba hasi bitegereza abanzi babo babaga batsinzwe kandi bumiwe. Nehemiya arandika ati, maze abanzi bacu babyumvise, abanyamahanga bose badukikije bakuka imitima, baca bugufi cyane barigaya kuko babonye yuko Imana yacu ari ikoze uwo murimo. Nyamara n'iki gihamya cy'ukuboko kw'Imana kuyobora ibintu nticyari gihagije kugira ngo kibuze kutishimira icyo gikorwa, ubwigomeke n'uburiganya mu Bisirayeli. Muri iyo minsi imfura zo mu Buyuda zoherereza Tobiya inzandiko nyinshi kandi za Tobiya zikabageraho. Mu Bayuda harimo benshi basezeranye nawe kuko yari muramu wa Shekaniya. Ahangaha tuhabona ingaruka mbi zo gushyingirana n'abasenga ibigirwamana. Umuryango w'Ubuyuda wari warifatanyije n'abanzi b'Imana kandi iyo sano bagiranye yari yaragaragaye ko ari umutego. Hari abandi benshi bari barakoze bene ibyo. Abo ngabo kimwe n'imbaga y'ikivange yari yaravanye n'Abisirayeli muri Egiputa, babaye intandaro y'ingorane zahoraga zibaho. Ntabwo imitima yabo bari barayirunduriye mu murimo w'Imana, kandi igihe umurimo wayo wasabaga kwitanga, babaga biteguye kwica indahiro ikomeye bari bararahiye yo gukorana n'abandi no kubashyigikira. Abantu bamwe bari baraje ku ruhembe rw'imbere mu gucurira Abayuda imigambi mibisha, noneho bagaragaje icyifuzo cyo kubabera inshuti. Imfura zo mu Bayuda zari zaraguye mu mutego wo gushyingirana n'abasenga ibigirwamana, kandi zari zaragiranye umushyikirano w'ubugambanyi na Tobiya, ndetse zikaba zari zararahiye kumukorera, noneho zamuhagarariye zimwerekana ko ari umugabo ushoboye kandi ufite gushishoza, bityo gufatanya nawe bikaba byari kubera Abayuda inyungu ikomeye cyane. Muri icyo gihe kandi babwiye Tobiya imigambi ya Nehemiya n'ibyo akora. Uko ni ko umurimo w'ubwoko bw'Imana wakinguriwe ibitero by'abanzi babo, kandi hacirwa icyuho cyo kugoreka amagambo ya Nehemiya n'ibikorwa bye ndetse no kubangamira umurimo we. Igihe abakene n'abakandamizwaga batakambiraga Nehemiya kugira ngo abarenganure, yari yarahagaze ashize amanga arabarengera, kandi yari yaratumye abari barakoze nabi bakuraho ikinegu cyari kibariho. Nyamara ubutware yari yarakoresheje arengera bene wabo bari barakandamijwe, noneho ntiyabukoresheje yirengera ubwe. Abantu bamwe bari baragaye umuhati yakoreshaga kandi bagaragaza uburiganya, nyamara ntiyakoresheje ububasha bwe ngo ahane abagambanyi. Nehemiya yaratuje kandi ntiyikanyiza, ahubwo akomeza umurimo yakoreraga abantu. Ntiyigeze acogora mu muhati we cyangwa ngo yemere ko inyungu ze zigwabira. Ibitero bya Satani byagiye bigabwa ku bantu bagiye bashaka guteza imbere umurimo n'ubutumwa by'Imana. Nubwo akenshi ibitero bya Satani biburizwamo, akenshi agaba ibitero bishya akoresheje imbaraga nshya, agakoresha n'inzira atari yaragerageje gukoresha. Nyamara igikwiriye gutinywa cyane ni imikorere ihishwe ya Satani aho akorera mu bavuga ko ari inshuti z'umurimo w'Imana. Kurwanywa ku mugaragaro bishobora kuba bibi cyane ndetse bikabamo n'ubugome, ariko nibyo bizanira umurimo w'Imana kaga gake ubigereranyije n'urwango ruhishwe rw'abavuga ko bakorera Imana nyamara mu mitima yabo ari abagaragu ba Satani. Bene abo bafite mu bubasha bwabo imbaraga zo gushyira amahirwe yose mu biganza by'abazakoresha ubwenge bwabo kugira ngo babangamire umurimo w'Imana kandi bagirire n'abo bagaragu bayo. Amayeri yose umwami w'umwijima ashobora gutegura azakoreshwa kugira ngo atere abagaragu b'Imana kugirana ubufatanye n'abakozi ba Satani. Bazagerwaho no kwinginga kwinshi kubararikira kuva ku nshingano yabo, ariko nk'uko Nehemiya yabigenje bakwiriye gusubiza bashize amanga bati, ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka. Abakozi b'Imana bashobora gukomeza umurimo wabo mu mahoro, bakareka umuhati wabo ukamagana ibirego by'ibinyoma umugome ashobora kubahimbira ngo abagirire nabi. Nk'uko byagenze ku bubatsi b'inkike za Yerusalemu, bagomba kwanga guteshurwa ku murimo wabo n'ibikangisho no gukwenwa ndetse n'ibirego by'ibinyoma. Ntibakwiriye kudohora kuba amaso kwabo n'akanya na gato, kuko abanzi bahora baboga runono. Bagomba guhora basenga Imana kandi bagashyiraho n'abarinzi bo kubarinda ku manywa na nijoro. Nehemiya igice cya 4 umurongo wa 9. Uko igihe cy'iherezo kigenda cyegereza, Satani azateza abakozi b'Imana ibishuko bye bifite imbaraga nyinshi. Azakoresha abantu kugira ngo bakwene kandi basebye abubaka inkike. Nyamara abubatsi nibamanuka bakajya guhangana n'ibitero by'abanzi babo, ibyo nta kindi bizageraho uretse kudindiza umurimo. Bakwiriye gushishikazwa no gutsinda imigambi y'abanzi babo, ariko ntibakwiriye kwemerera ikintu icyo ari cyo cyose kubakura ku murimo wabo. Ukuri kurusha ikinyoma imbaraga, kandi cyiza kizatsinda ikibi. Ntibakwiriye kandi kwemerera abanzi babo kugirana ubucuti nabo no kubagaragariza impuhwe ngo bityo babakure mu mwanya w'inshingano bahagazemo. Umuntu utuma umurimo w'Imana ugawa ku bw'igikorwa cye icyo ari cyo cyose kitarangwa no kwirinda cyangwa uca intege abakozi bagenzi be, abashyize icyasha mu mico ye kitakurwaho mu buryo bworoshye kandi ashyira inzitizi ikomeye mu nzira yo kuzaba ingirakamaro kwe mu gihe kiri imbere. Abanga amategeko bashima abanyabyaha. Imigani igice cya 28 umurongo wa 4. Igihe abifatanya n'abisi nyamara bakavuga ko bera rwose basaba kugirana ubumwe n'abigeze kurwanya umurimo wo kwamamaza ukuri, dukwiriye kubatinya no kubirinda dukomeje nk'uko Nehemiya yabigenje. Bene iyo nama ibiturutse ku mwanzi w'ibyiza byose. Iyo ni imvugo y'abakurikira inyungu zabo gusa mu gihe runaka nta kindi bitayeho, kandi muri iki gihe bakwiriye kurwanywa byimazeyo nk'uko byagenze mu gihe cya Nehemiya. Imbaraga iyo ari yo yose igambiriye gukura ukwizera k'ubwoko bw'Imana mu bushobozi bwayo buyobora, ikwiriye kurwanywa nta gukebakeba. Uko Nehemiya yakomeje kwirundurira mu murimo w'Imana ndetse n'uko yishingikirije ku Mana adacogora, byabaye intandaro yo gutsindwa kw'abanzi be bananiwe kumushyira munsi y'ububasha bwabo. Umuntu w'inkorabusa atsindwa n'ibishuko bya Satani mu buryo bworoshye, ariko mu buzima bw'umuntu bufite intego ikomeye n'umugambi ntibyorohera ikibi kuhashinga ikirenge. Ukwizera k'umuntu waratera intambwe ajya mbere ntikwigera gucogora, kuko haba hejuru, hasi ndetse no hirya, uwo muntu ahabona rukundo rutagerwa, ukora ibintu byose kugira ngo asohoze umugambi we mwiza. Umugaragu nyakuri w'Imana akora no kwiyemeza kutazigera gutezuka bitewe n'uko intebe y'ubuntu ari yahora yishingikirijeho. Imana yagiye itanga ubufasha buvuye mu ijuru ku byihutirwa byose butagereranywa rwose n'ubushobozi bw'abantu. Itanga Mwuka Wera kugira ngo agoboke mu byihutirwa byose, ngo akomeze ibyiringiro byacu n'icyizere tugira, ngo amurikire intekerezo zacu kandi yeze imitima yacu. Imana itanga amahirwe kandi igakingura imiyoboro yo gukoreramo. Ubwoko bwayo nibuba maso bugakurikiza amabwiriza buhabwa n'ubuntu bwayo kandi bukaba bwiteguye gukorana nayo, buzabona umusaruro ukomeye.